neba iye na ye mukama yangu akaba sanyuse ensi newe kugana ngoli na katonda yonabya mpewo wiraba yesu bamugana na yamaliriza ye kabaka kati mukwano womula wabadde n'entalo mutima muleka kulwanire entalo zaffe yazisobola zemanyi mukama talireka babe maziga yesonga lwaki yajja nakuwa obulokozi oyajjawo ebifume bana bayota n'abawa amazzi abayala n'abawa emmere essanyu lyakuleetera terikoma abalabe bo bangi naye abali ku lulwo bangi okusuka olinga bikooye naye tobitambuka maasobola nnyo yadde nse kuganye ekyo tekijje mukama kunuuyeo falaawo yalina amagaali mangi naye gonna mukama yagamalawo malaya yefusa mchike chinene bande bamugoba basengulire ndoza bamulabanga chikolimo nadukulu babu teyayombo okulwana mpaka mu bantu bali abatanga saba nyomebwa chimanye chikunu yali musajja mulwani era ayina katonda kale nga tajigumira laba lumu gwe wagwawo olutalo mu bali atabamugoba ebintu bya mukama bikutabula laba tebaddukira ye abalwanire eyalina ekifume ndowooza n'abatunga bamusooza nga talina awolereza yamaliriza yabafuga bonna abalabe bo bangi naye abali ku lulwo bangi okusuka olinga bikooye naye tobitambuka maasobola nnyo yadde nse kuganye ekyo tekijje mukama kunuuyeo falaawo yalina amagaali mangi naye gonna mukama yagamalawo gasoze namulaba era mumanyi ewaabwe bamugoba lwakulogoka anji namuwerekeza akabazi ng'era bw'omanyi omusota tebikwatagana n'amafuta nessenga we yali amuyunye naye namusibiraka mukooye bambi mu kaseera ako yakwata ekkubo nagamba mukama byonna gyotwala twala nayitanga mukama emisana n'ekiro munaku ennene yesu n'asembera yawulira namugamba mbuulira ebizibu byo yesu n'amukyusiza oluyimba namugamba nze ndi ku lulwo ne batuubira abawa obulokozi tebakyasaala abasinza yesu omwana wange abalabe bo bangi naye abali ku lulwo bangi okusuka olinga bikooye naye tobitambuka asobola nnyo yasse nse kuganye ekyo tekijje mukama tekimugyawo yesu yalina amagaali mangi naye gonna mukama yagamalawo yesu oyo abalabe bo bangi naye abali ku lulwo bangi okusuka bikoye naye tobitambuka maasobola asobola yadde nse kuganye ekyo tekijje mukama kulubiro falaawo yalina amagaali mangi naye gonna mukama yagamu